waxay dhamaantaan in xaqooqda haweenka la helo marka haweenka horta caqabado hay iyo dhibaatooyin haysta guud ahaanta uu ogno walaalhaata ee hata sheego qodob ma ee madawri buu dhaqaalaha madawri buu amee la raaysa qabiilka oo walan ogalayn madawday dhaqameed uu problem badan hayaa ani shakhsiyadii tii ay hata wali baa qandir faday madaxweynaha hata koonfur galbeed talada haye madaxweynaha Abdulaziz lafta garee in ee sidii madaxweynaha Sharif Hassan Sheikh aad u siina garab meesii in gabdho laakiin lama qof lama xil dhiban halkan halkumid ay inay gabadhnaga timaadaama shirin ma qadri ma qadri baarlamaanka hore 499 qof iyo haayeen hase la weelaysagaan la ishan constitution koonfur galbeed soo qoro madaxweynaha wali ku codsanay cunni uleyska suusanay la saaray the second state wali fadane gebro maam xaliima hata ko ilaa ka qolalo badan wadni wali ogtiinaha bani aadam ku wali la faday walaalaha qabad in uu si sheeg walaha tan la jeedo in ishay dabcan hadii qofkii madaxeeyti kooyle uu erna hebel adiga bilaw haytay himay la raayse ee eedan ka maantay erna walaayir wali nagaraasi nasiib door nagaraasi wali nagaraasi ee wali nagaraasi is liido nagaraasi ma waxaan in programku wal wadi wali qoblaantay programka ee VWDO oo uu ee ay muraayi aan hoggaamiyaan wali kale qoblaantay ee meel raayse ICRC ee wali kale qoblaantay meel raayse ee Somali Beachline anta dadale wari insulnaayeen in haweenkii helaan haqiiqo kale in koofur gabeed oo qaybti siyaasada baarlamaanka koofur gabeed hatee wari kale jaray gabdho oo leeyahay by women network la suubi la shaqeeyay wasaaradda haweenka insulnaayeen in haquuqda siyaasadeed diini bako ku hadalan lamada soo ma waxaanu eedan ka maatsantay programka adamiyeyntii wuxuu horraanweyd yahay hatana ee gabdho ka dhiri galiyaan shanta gabdho lahanta u bari iyo advocacy gabdho aan soo biyaana ee gabdho deegaanka la fogaado deegaanka la ka saari jugdi badan degli banaanka ma dilsheen ku badi isin helayn haayeen hanta dilan ku biimahay iyo shaqada fiidiyo